Here's another one.
Naitwa Kondela. Na leo hii ni kuna kaniba. It's kaniba.
Sweet kama strobella. Baby, your love kama sukari. Weya kwanguro, menkabaro, bakabali. Take my heart slow, tunze moyo, tafadhali. Na ukisema yes, sisemi no, nakubali. Feels like your rasta, mepata pata, sweet fanta fanta. I know you know that, baby you know that. Una waka waka, kule ma TikTok. Bila filter, baka Snapchat. I know you like that. Maybe you like that.
Nikiwa nawe najisikia niko fine, baby.
Your lips, your body, baby.
Na penzi letu linazidi kushine daily.
Na mina wish tufike mbali, baby.
Basi nishike hapa, nitulize mapigo yanadunda.
Nimefunzwa haswa, nimepitia kisu changa riba. Yeni mwenzako hapa, mevurugwa na benzi nishadada. Nimenaswa, benzi halina makato halina riba.
And all this love is official, God I made to bless. Atuitaji na competitions, Godi amesha bless.
Feels like your rasta, mepata pata, sweet fanta fanta.
I know you know that, baby you know that.
Una waka waka, kule ma TikTok, bila filter, baka Snapchat. I know you like that, baby you like that.
Nikiwa nawe najisikia niko fine, baby.
Your lips, your body, baby.
Na penzi letu linazidi kushine daily.
Na mina wish tufike mbali, baby.
Take five now.